of love, she's oh, she's oh, of love, she's oh, she's oh. Mwanzo sifa kwake Maulana, kwa kunipa zawadi ya kuwa nawe. Moyo wangu kwako ushazama, wala sitoficha no. Toto umebariki urembo, tabia na mwenendo. Kakupenda wala sio dumba, moyo wangu kwako ushatua. Let me take you to my parents, nikuoneshe navyokupendaga. Let me take you to my daddy na mami, yeah. Hata familia yangu ijue. Kwanza mababu we, tutavuka mtozi wa mpenzi. Sijo kogopa ukatenzi, mewe niko hapa ka defense. Takulinda penze, tuende kwetu batwe. Let me take you to my parents, nikuoneshe navyo kupendaga. Let me take you to my daddy na mami, hata familia yangu ijue.